Yes.
Yeah.
Uka J. Kuna Shane.
Pishi Bora.
Osio.
Produce Lai.
Demu wangu yuko juu kuliko my ex. Demu wangu yuko sawa kuliko my ex. Demu wangu anaswaga kuliko my ex. Oh my mama my kuliko my ex.
Chali yangu wako juu kuliko my ex. Chali yangu wako sawa kuliko my ex. Chali yangu anaswaga kuliko my ex. Hoi bye 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 kuliko my ex.
Demu wangu yuko sawa kuliko my ex. Tiga yake kweli sawa kuliko my ex. Anajua bembeleza kuliko my ex. Mwendo wake wa mapozi kuliko my ex. Kitandani ujanja kuliko my ex. Anajua pa kugusa kuliko my ex. Mautundo finika kuliko my ex. Chori chori mambo safi kuliko my ex. Bila makeup yuko fresh kuliko my. Ananitoka stress kuliko my. Wala hana papara kuliko my. Apendagi ipochi kuliko my ex. Demu wangu yuko juu kuliko my ex. Demu wangu yuko sawa kuliko my ex. Demu wangu anaswaga kuliko my ex. Oh my mama my kuliko my ex.
Chali yangu wako juu kuliko my ex. Chali yangu wako sawa kuliko my ex. Chali yangu anaswaga kuliko my ex.
Hoi bye 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 kuliko my ex.
Chali yangu ako sawa kuliko my ex. Ana six pack sawa kuliko my ex. Anajua ni dekeza kuliko my ex. Anaswaga ya kisasa kuliko my ex. So caring, so loving kuliko my ex. Anajua tosheleza kuliko my ex. Moyoni nimemweka kuliko my ex. Kuchi kuchi mambo safi kuliko my ex. Bila perfume ako fresh kuliko my. Hanipagi mimi stress kuliko my. Hana wifu mwingi kuliko my. Anani mwaiya hela kuliko my ex.
Demu wangu yuko juu kuliko my ex. Demu wangu yuko sawa kuliko my ex. Demu wangu anaswaga kuliko my ex. Oh my mama my kuliko my ex.
Chali yangu wako juu kuliko my ex. Chali yangu wako sawa kuliko my ex. Chali yangu anaswaga kuliko my ex.
What's up, man?
Demu wangu anafiga kuliko my ex.
Chali yangu anamasos kuliko my ex.
Mrembo, good kisa kuliko my ex.
Handsome, humble kuliko my ex.
Anaga tamaa kuliko my ex.
Yeye ananielewa kuliko my ex.
Yes, she got a gun kuliko my ex.
Kila kitu kwake ten kuliko my ex.
Demu wangu yuko juu kuliko my ex. Demu wangu yuko sawa kuliko my ex. Demu wangu anaswaga kuliko my ex. Oh my mama my kuliko my ex.
Chali yangu wako juu kuliko my ex. Chali yangu wako sawa kuliko my ex. Chali yangu anaswaga kuliko my ex.
Hoi bye 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 kuliko my ex.
Demu wangu yuko juu kuliko my ex. Demu wangu yuko sawa kuliko my ex. Demu wangu anaswaga kuliko my ex. Oh my mama my kuliko my ex.
Chali yangu wako juu kuliko my ex. Chali yangu wako sawa kuliko my ex. Chali yangu anaswaga kuliko my ex.
Sounds kama kawa. Yo hivyo sasa. Shamaliza.